Onye mebu na nwa mmadụ ibe ya nne nụ ajụkwu n'ụzọ. Emebu na mmadụ ibe ya nne nụ maka Chukwu n'ụzọ.
Chukwu.